Respect my hustle. I try every day.
Panakandala,
where you come from? Something music published, don't see all. Ololi and drama, una moyo ndiwe. Ukauka kwacha kuseni ndiwe. Kapito ni moyo kubloka ni kufa bwana.
Ine panekandine, doesn't matter where you come from, ungangale. Kakanzima uma kwani sogula pondiwe. Story zivika,
kubloka ni kufa bwana. Osa panika kufuna kushaini la aya kumpachalo pano kukumbuka. Ndise alendolo wakunene kutuna life ya Rwanda wawushe destiny 6 feet under life so kuhimidi langatini pa photo komesa kupaire desire na maloto glowi na mu physical spiritual barunza past kapita iyo kansi kukuza fame za vimiti milungu za masengo neo ni Jesse blessed inondembo funa lini fame yuzi mangani kendo fans live me so ama be a clean tempo osa ni one lama tendine osa uka olo anandrama kafwa siwa uka kapito ni moyo kubloka ni kufu Eke egiza unizibo na nimfera. Olo lien drama unamoyo ndiwe. Chikulu upe mapachalo ndiwe. Uka uka kwacha kuseni ndiwe. Kapito ni moyo kubloka ni kufa bwana.
Ine panekandine, doesn't matter where you come from, ungangale. Kakanzima uma kwani sogula pondiwe. Story zivika,
kubloka ni kufa bwana.
Kadelo wakwani sakuka ndiwe don. Do what you gotta do when you don't. If they disappoint you, my brother, move on. Banzati ubambili, banavana, they are gone. Your mind is your strongest weapon, you gotta use it. Bossa feeding a brain in my bullshit. This is a selling banner, bachaya music. At the end of the day, once I tipange profit. Bossa si kungada na shimala na matacking. Banunga na funa, ningangale sugar dad. This money bossi nangu sisi zidi shag. Bless on a six pack, ima peze kati. Kulive uchila kolevo. What more nae ni bossi shezo. Aliense pae kali special. Bossi na special, bena muma presidential.
Ololi and drama unamoyo ndiwe. Chikulu upe mapachalo ndiwe. Uka uka kwacha kuseni ndiwe. Kapito ni moyo kubloka ni kufa bwana.
Ine panekandine, doesn't matter where you come from, ungangale. Kakanzima uma kwani sogula pondiwe. Story zivika,
kubloka ni kufa bwana. High five kuma stumpo chimwera mangwangwazi. Limbani na nchito zano mosa chite manyazi. Mamedi wa malonda conductor kuma basi. Ule mukuma tamanga wosu msankala pansolo. Ule kujero kalimo yo ndiwe bosolo. Kuma mangwala ukalupe mandiwe boss. Nangu ndiwe chile manga una moyo no pressure. Life ni nsolo mundu kufa ni kujenta kuli aka boy. Opunzira na mbuli za chuma. Fuiti za chizungu na magai panjema. Pachalo ana moyo wako kumvua bwino ndawi. Tonse tuko kufa so kulie ana mwai. Chikulu ni ulemu kuvina na kuseka. Noziva palifani ngati zafika potenta. Kapito ni moyo bloka ni kufa. Osaivala mau yene wakamba wagiza. Ololi and drama unamoyo ndiwe. Chikulu upe mapachalo ndiwe. Uka uka kwacha kuseni ndiwe. Kapito ni moyo kubloka ni kufa bwana.
Ine panekandine, doesn't matter where you come from, ungangale. Kakanzima uma kwani sogula pondiwe. Story zivika,
kubloka ni kufa bwana.
Polly G on the beat boy.
Mix genius on the mix.
Onezi wanani mvera. Street ni boss. Ghetto ni boss.
Remember where you got from. Some your music clubbers don't see old
music.